Turning this chicken to turkey, yipping them, grinding like early. B hit me up and he told me it's time to get money. Mukamba kamba and I be like, shut up, I'm trying to get paid. My hustle, my work is my business, got nothing to do with your head. E sin drama, si kelo, si nyumba, si studio, si joku ya nyoko. You will just die with your coco. One less time taking the photo. Usheni zelu za nyoko, usheni tito ya nyoko. Usheni haso ya nyoko, usheni drama za nyoko. Usheni zelu za nyoko, usheni tito ya nyoko. Usheni haso ya nyoko, usheni drama za nyoko.
Usheni zelu za nyoko, usheni tito ya nyoko. Usheni haso ya nyoko, usheni drama za nyoko. Usheni tito ya nyoko. Oh, pushing in drama's a new. ZambiaMusicBlog.co.